Noma ngabe yini empilweni yakho, kuya kube namazinga ahlukene nokuyinikela ngokwendlela esibhekana nayo. Ahlukene namazinga omfutho ekwenzeni izinto ezehlukene. Angikubingelele, kuphinde ngikwamukele futhi ngosine fresh, ngingusibondo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Akuthathe nje umsebenzi wakho noma ngabe uhloboluni, okhokhelayo noma ungakhokheli. Kwezinye insuku ungaba nomuzwa sengathi ungavesa ungene kuwo ngamandla wenza izinto zenzeke. Kube kuningi ophumela khona, qedwe izuzele ukuneliseka okukhulu ngomphumela okunikela kwakho kuwo. Kwezinye insuku kusenokwenzeka nezinto eziningi engqondweni yakho, iphazamiso, neyivese ithatha ingqondo yakho ziyijikisele kokunye. Njengoba bengishilo ukuthi eyintweni ezihlukene empilweni, kunamazinga ahlukene okubhekana nazo. Makho sihlobo sami, uma sekuziwa ebudlaleni bakho noNkulunkulu, yiliphi izinga lentshisekelo onalo ngaye, izinga leqhaza elinamandla? Ngiyakholwa kuJesu. Yebo, kuhle lokho. Kodwa manje ukholwa ndlelani? Ngakube ukholwa ngokomqondo nje kuphela, wena wabona umuntu ethi unawe kodwa eqhelelele kude? Uma isivunguvungu sesifuqa impilo yakho, lubukela unjani ukholo lwakho kulezo zigana? Uma kukuthi umkholwa ngengqondo nje kuphela, angikutshela ukuthi kuzoba nzima kuwe uma sekufika ivunguvungu kuwe, kumbe ngakube unokholo olwanele ukuthi uyakuba nawe naphakathi kwaso impela isivunguvungu? Kodwa kunezinga elinye eliphakeme lokholo, lelo kanye uNkulunkulu afuna ukuba ube nalo nanti. Isaiah 3:25-26. Ungathuswa luvalo oluzumayo nokuchithwa kwababi lapho kufika, ngokuba uJehova uyakuba yithemba lakho, agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa. Ngamanye amazwi, yiba nesibindi uma sewubhekene nesivunguvungu. Akusikho nje ukuthi uNkulunkulu unawe kuleyo ndawo, kodwa ukhonela ukwenza umehluko omkhulu kuwe, ngokuba uJehova uyakuba yithemba lakho, agcina unyawo lwakho ukuba lungabhajwa. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi ukuthi uyithole nge-audio ye-WhatsApp. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.